kapavo atemo kufwa kuria ekwarenga de bro hagai
don't let
slim CK kampala ntalampala mpimpirim pulum palabala kula omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya
fedwap.com
omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya ukomando no usocha upolisi ushimaini udiraiva amupene vena washila making if into enjito twasala wililila ine ililile na bana bobe ishinchito nangu tubomba shaliba risking bambi babombelo kulya ukupepa bambi nokunwa bambi babombelo kufwala nokusunga kobalukwa echo nakula umutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya inakula ya omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya ukomando no usocha upolisi ushimaini udiraiva amupene vena washila
Chive, nipa mumana, pa mukoti, nangufe, nipa musewa Kutina fuilo, kurikonse, lesa fewa, kikatile mieo Epoke, nangu chila chile, chimpompo, shima ini afuada Pa mukoti, tete chemu ikatile omumi Tete chimu puzu shekumfwa Nangufe, diraiva, ida ine, siti beute ya afuada Tete imu ikatile omumi Tete imu puzu shekumfwa, that's why
Nakula Omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya inakula ya omutende nshikwete limina ya mukufwa inchito shesu jali afya ukomando no usocha upolisi ushimaini udiraiva amupene vena Chalo yali mpila nchende Meso yandi kushibate kushele Chonse nga bali fishele Pele numuka shino mwana wandi basende Ama shiwi bulima yo wandi Uisaka mana pamfwa yandi Bachalo fionse nifibiri Kwari birthday, lelo ni death day Kalupuwa nava nandirileni Gamunko yo patirilo nweni Mwilava infwa decheni Lelo na mila ya Umutende nshikwete Inchito Jesu jali afya.